mbona ngani ungani wangempela kezenzo noma ngamakama kempatho noma ngokunye sikhule sonke safunda sonke and we hustle together kodwa uvele wangishintshela angazi noma khona ngikwenzile noma kukhona ngikushilo oh we were just not meant to be ngiyakhumbula sizwana kamnandi izinto sizenza ndawonye sihlela ndawonye sihlala ndawonye kwashintshaphi Ingabe konke kwakungamaphosiso yini Ingabe konke kwakuyiphupho yini I miss us I miss the great time we had Memories were made Akase kwalaphi Mngani wami Ngiyakhumbula sizwana kamnandi
Follow me.